Singumbutho we-DA siyaphikisana nomthetho oye wabekwa phambi kwepalamente kwiveki ephelileyo we-NHI. Sithi ne-CDA sithi into yobana there are three problematic elements zalo mthetho. Indawo yokuqala, lo mthetho uzawuestablisha i-state-owned enterprise esifana no-ESCOM, esifana no-PIC, apho kuzawuba khona i-multi-billion rand fund ezabe imanejwa nguminister kwaye ne-board ezabe iapontwe ikwangu-minister enjalo. Thina sithi into yobana le meko yile meko siyibonileyo kooescom apho urhwaphilizo luye lalukhulu khona, and that asikwazi into yobana sidlale ngobomi babantu basemzantsi Afrika ngofaka ii-billions of rands ezandleni ze-politician. Number two, thina sithi siyawulwa lo mthetho kuba uzawufuna into yobana abantu basemzantsi Afrika barhafe itax eyongezekileyo. Ukunyuka kwe-VAT kunyaka ophelileyo sawuophoza lo mthetho, siyawuophoza nangoku kuba sithi abantu bethu bacinezelekile kukungaphangeli, bacinezelekile kukuhlupheka. Ke ngoku into yobana abo bakwaziyo ke ngoku ukuthi babhatale itax, into yobana baphinde kuthiwe mababhatale enye itax ngaphezu koko, yinto leyo esirejekthayo. Number three, sithi thina singumbutho we-DA asizukwazi into yobana kubekho i-system ye-health emanejwa ngu-national department kuphinde kubekho i-system ye-health emanejwa ngu-provincial department, kuba xa kusenzeka ngolo hlobo abantu bethu abazuzifumana iinkonzo abazinidayo. Singumbutho we-DA thina sithi singakwazi ukwenza sifumane universal health care ezawubhenefitha uluntu lonke lasemzantsi Afrika, kodwa masiqale ngokuinvesta kwiikliniki nezibhedlele zethu, sinikeze iikliniki nezibhedlele zethu oonesi aboneleyo, amayeza awoneleyo, and then ke ngoku sithi sinikeze uluntu lonke isubsidy engatsho ibanike universal health care ukwenzela uba kungabikho mahluko between abo bathe bane-medical aid nabo bangenayo. Siyazi into yobana umgangatho uyafana between i-private and public health care sector.